Bacardi 7 for Jamaica, and I say we take it deep on them, say.
Fresh, fresh.
Chili wa pela competition yuka tu manga iwe nish.
Lynch.
Tena type mutele la wakula wakwene ku manga iwe nish.
Lynch.
Ichochi belesi wika njingila muka putula na iwe nisi.
Lynch.
Kuwa tu mama phone gandefu wako kuputula nomba nish.
Lynch.
Ipitile pe pela.
Lynch.
Nga iwe
nish.
Nomba
nish.
Okay nish.
Ela yama
Lynchi.
Ela
Lynchi.
Ela bulo
Lynchi.
Okay Lynchi.
Malini nga jina kukari bai kulike. Nga jua kanjuela ikulike. Kuipitila fengoli wama wanuke. Pama picture nga nachila mawanuke.
Lynchi.
Nga wambona ndie salula.
Lynchi.
Yes wambona ndie solola.
Lynchi.
Pitila feshili mukwenu.
Nga
luka na topiki kumwenu.
Nga
tapono mushi wenu wala tulazanda. Tula fiamba ila pena tula bamba.
Nishi.
Ifuta kwa watiyo ni we mwana nani we nani. Chibia ngome nalo tula bamba.
Nishi.
Basawa ile na shiba sosha so.
Nishi.
Ela my number ipusha so.
Nishi.
Matemo kusuka isuko washfua.
Nishi.
Ipala mpangila machikolo muka.
Nishi.
Ela.
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 Nishi.
Ela. Nga iwe.
Nishi.
Nga iwe. Nomba
nishi.
Okay,
Lynch. Ela yama
Lynch.
Ela
Lynch.
Ela bulo
Lynch.
Okay,
Lynch.
Funny and rule tava to ruling atula ruling anga iwe Lynch.
Lynch.
Ene ufakela obe na kashi obe valelu ilanga iwe Lynch.
Lynch.
Oponeti wantini ndela mateka muntu munenga iwe Lynch.
Lynch.
Ulemekesha kachifita na wala karala tomo nanga iwe Lynch.
Lynch. Gani mrobo kale fiapa chimo feno kudye mpwa ni mpwa nisi.
Lynch.
Nekula tu mama hai, hello, hai, hai, yansi nisi.
Lynch.
So wala vela konsendi na konsendi wa wendi nisi.
Wendi nisi.
Wala chita move on ni nangu wali wa honi, voni nisi.
Ifoni nisi.
Itile pi.
Iwe.
Lynch.
Selako.
Lynch.
Fwebu teko.
Lynch.
Eee, tupi teko.
Lynch. Inekunde kafe
Lynchi.
Muntende kafe
Lynchi.
Shokwene ndabako
Lynchi.
Soku ndabako
Lynchi.
Bacardi 7
Lynchi.
So we take it deep on them.
Lynchi. Fresh, fresh.
Ross
Lynchi. Freshman
Mr. Putachi.
Lynchi.
Your name is nice.
Lynchi.
Your name is too nice.
Download it from iLoveZedMusic.com.
Lynchi.
Yeah.